ngomulwadde ngatonna labika wenkulaba mbanga jine miti mwetisanyukire nkuba
Oh,